fanya njia.
Nimechoka masimango,
haya.
Oni mechoka madharau,
Bwana.
Nimechoka kuchekelewa,
oi oi.
Nimekuwa kituko, nipitapo njiani. Waymaker, 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 itende jambo. Nimechoka masimango ya wanadamu. Nimechoka kudhihakiwa,
Jehova.
Waymaker, waymaker, oh waymaker, waymaker, itende Bwana.
Make a way, make a, fanya njia. mchungaji huyu kanisa liko chini baba
wimeka wimeka
mana njia tizama dada huyu anataka mtoto
wimeka
msaidie
fanya njia
mama nangoja nifanikiwe ili nimsaidie
wimeka
msaidie
fanya njia
wadogo wangu pale nyumbani wananitegemea kutoka wanajua niko kazi
wimeka wimeka
lalanja
fanya njia
mambo ninayopitia mjini mama hajui
wimeka
kijua talia
fanya njia
nisaidie Jehova na nyumba yangu
wimeka wimeka
baba
fanya njia
hapa mjini na hangaika sijapata kazi
wimeka wimeka
lalia
fanya njia
bariki kazi ya mikono yangu tena
wimeka wimeka
kazi
fanya njia
nikibisha maofisi wakafunga